Amosi 2 verse 1 Usho kanje uJehova uthi ngenxa eziphambeke ezintathu zakwa Moabi yebo ngenxa ezina ngiyuguqwa ngokuba washisa amathambo enkosi yakwa Edomi aba ngumcako verse 2 Kepha ngiyakuthuma umlilo kwa Moabi uqede izindlu zamakhosi aseKeriyote uMoabi afe ngokuxokozela nangokumemeza nangokukhala kwecilongo verse 3 Ngiyakunquma umahluleli phakathi kwakhe ngibulale zonke izikhulu zakhe kanye naye usho Jehova verse 4
Usho kanje uJehova uthi ngenxa eziphambeke ezintathu zakwaJuda yebo ngenxa ezina ngiyuguquka ngokuba abawulahlile umthetho kaJehova abagcinanga izimiso zakhe namanga abo abadukisile abawalandelayo nawoyise
verse 5 Kepha ngakuthuma umlilo kwaJuda uqede izindlu zamakhosi zaseJerusalema verse 6 Usho kanje uJehova uthi ngenxa eziphambeke ezintathu zakwa-Israyeli yebo ngenxa ezine angiyuguquka ngoba bathengisile olungileyo ngesiliva nompofu ngamabhanqa esicathulo verse 7
bazondelela amakhanda abampofu kuba abesothulini lomhlabathi bachezukisa indlela yabathobileyo indoda noyise baya entombini inye ukuze balihlambalaze igama lami elingcwele
verse 8 bacambalale ezingutsheni ezithathwe zaba isibambiso eceleni kwawonke ama-altare baphuze iwayini labahlawulisiweyo endlini kankulunkulu wabo verse 9 nokho mina ngachitha ama-amori ebusweni babo akuphakama kwawo kwakunjengokuphakama kwemsedari ayinamandla njengama-oki kepha ngachitha nokho izithelo zawo phezulu nezimpande zawo phansi verse 10 futhi mina nganikhuphula ezweni lasegibhithe nganihambisa iminyaka engamashumi amane ehlane ukuba nidle ifa lezwe lama-amuri verse 11 ngavusa kumadodana enu abaprofethi nasezinsizweni zenu amanaziri akunjalo nina bantwana baka-Israyeli na usho Jehova verse 12 kepha naphuzisa amanaziri wayini nayaleza abaprofethi ngokuthi ingaprofethi verse 13 bekani ngiyakunicindezela endaweni yenu njengengqungumbane icindezela igcwele izithungu verse 14 onejubane uyakuswela ukubaleka onamandla kayokuqinisa amandla akhe neqhawa liyukuzikhulula verse 15 obambe umtsala kayokuma onejubane ngezinyawo zakhe kayokuzikhulula nokhwele ihasha kayokuzikhulula verse 16 onesibindi phakathi kwamaqhawe uyakubalekaze ngalolo suku usho Jehova Amose 3 verse 1 Izwani lelizwi uJehova likhulumile ngani bantwana baka-Israyeli ngawonke umndeni engawukhuphula ezweni laseGibhithe ngokuthi verse 2 Nginazisile nina kuphela emndenini yonke yomhlaba ngalokho ngiyakunihambela ngabo bonke ububi benu verse 3 kuhamba ababili kanye kanye uma bengavumelananga na verse 4 ingunyama iyabhodla ehlathini ingenampango na ibhongo lengunyama liyezwakalisa izwi layo emphandweni walo uma lingabanga lutho na verse 5 inyoni wela ogibeni emhlabathini ingenasiyibe na ugibe luyagcuma emhlabathini lungabambanga nokubamba na verse 6 Kungabethwa icilongo emzini bangesaba abantu na umuzi ungehlelwa ngokubi engakwenzanga uJehova na verse 7 Ngokuba inkosi uJehova yenzi lutho ingayambulanga imfihlalo yayo ezincekwini zayo abaprofethi verse 8 Ngunyama ibhongile ngubani ongayikwesaba na? Inkosi uJehova ikhulumile, kubani ongayikuprofetha na? Verse 9. Zwalisani ezindlini zamakhosi ase-Ashidodi nasezindlini zamakhosi asezweni laseGibhithe nithi, buthanani ezintabeni zaseSamariya nibone izidumo ezinkulu eziphakathi kwalo nokucindezela okukulo. Verse 10. Ngokuba abakwazi ukwenza okulungileyo, usho uJehova, balekelani ubudlova nokuphanga ezindlini zabo zamakhosi. Verse 11. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, isitha siyakulihaqa izwe, sehlise kini izinqaba zenu, ziphangwe izindlu zenu zamakhosi. Verse 12. Usho kanje uJehova uthi, njengalokhu umaluso uphula emlonyeni wengonyama imilenze emibili noma ingxenye yendlebe, kanjalo abantwana bakaIsrayeli baya kophulwa abahlala eSamariya ezingosini zezihlalo naphezu kwezingubo zikasilika zemibhede. Verse 13. Yizwani lifakaze ngendlu kaJakobe, isho inkosi uJehova uNkulunkulu Sebawoti. Verse 14. Ngoba mhla ngiyakuhambela u-Israyeli ngeziphambeko zakhe, ngiyakuhambela nama-altare aseBhetheli, kunqunywe izimpondo ze-altare ziwe phansi. Verse 15. Ngiyawushaya indlu yasebusika kanye nendlu yasehlobo, kuphele izindlu zophondo lwendlovu. Yebo, izindlu eziningi ziyakuphela, usho uJehova. Amose 4 verse 1. Yizwani lelizwi nina zinkomo zaseBhashani enisentabeni yaseSamariya, enicindezela abaphansi, enichoboza abampofu, enithi emakhosini enu, lethani siphuze. Verse 2.
Inkosi uJehova ifungile ubungcwele bayo ukuthi, bhekani izinsuku ziyakunehlela lapho niyakususwa ngezingwegwe nabaseleyo kini ngezindobo.
Verse 3. Niyakuphuma emfantwini kube yilona lowo ngoqondene naye, nilahle Hemoni, usho uJehova. Verse 4.
Uzani eBhetele niphambeke, naseGiligale nandise iziphambeko, nilethe emhlatshelweni ekusenjalo nokweshumi kwenu kanye ngezinsuku ezintathu.
Verse 5. Nishise umnikelo wokubonga okuvutshelweyo, nimemezele umnikelo esihle, nizwakalise ngoba nithanda kanjalo, bantwana bakwa-Israyeli, isho inkosi uJehova. Verse 6. Mina nganinika ukuhlanzeka kwamazinyo emizini yenu yonke, nokuswela isinkwa kuzo zonke izindawo zenu, kepha nibuyelanga kimi, usho uJehova. Verse 7.
Futhi ngagodla kini imvula, kusasele izinyanga ezintathu ukuba kuvunwe, ngalinisa phezu komunye umuzi, komunye umuzi angilinisanga, esinye isiqephu saniselwa, nesiqephu esinganiselwanga sasha.
Verse 8. Kwase kuhamba imizi emibili noma emithathu yaya komuye umuzi kuyophuza amanzi, kodwa ayaneliswanga, kepha nokho anibuyelanga kimi, usho uJehova. Verse 9. Ngani shangokhamuka nesikhutha, izivande zenu nezivini zenu emkhwaneni neminqumo yenu emningi kwadliwa isibotho, kepha nokho anibuyelanga kimi, usho uJehova. Verse 10. Nganithumela isifo ngendlela yaseGibhithe, ngazibulala izinsizwa zenu ngenkemba, ngathumba amahashi enu, ngenza ukuba ukunuka kwekamu lenu kukhuphuke nasemakhaleni enu, kepha nokho anibuyelanga kimi, usho uJehova. Verse 11. Nganichitha njengalokho uNkulunkulu achitha iSodoma neGomora, nani njengesikhuni esophulwe emlilweni, kepha nokho anibuyelanga kimi, usho uJehova. Verse 12. Ngalokho ngiyakwenza njalo kuwe Israyeli, njengokuba ngiyakwenza lokhu kuwe, zilungiselele ukuhlangana uNkulunkulu wakho Israyeli. Verse 13. Ngoba pheka wabumba izintaba, nowawudala umoya, otshela umuntu umqondo wakhe, owenza ukusa kube ngubumnyama, onyathela ezindaweni eziphakemeza umhlaba, igama lakhe linguJehova, uNkulunkulu uSebawuti. Amose 5:1. Zwanini lelizwi engiliphakamisa phezu kwenu, libe isililo ngendlu ka-Israyeli. Verse 2. Iwile intombi yakwa-Israyeli, ayisayukuvuka, iphonswe phansi akakho ongayivusa. Verse 3. Ngokuba isho kanje inkosi uJehova ithi, umuzo waphuma uyinkulungwane uyakushiya ikhulu, nowaphuma uyikhulu uyakushiya ishumi kuyo indlu yakwa-Israyeli. Verse 4. Ngokuba usho kanje uJehova kuyo indlu yakwa-Israyeli uthi, ngifuneni niphile. Verse 5. Kepha ningalifuni ibhetele, ningangeni eGiligali, ningadluleli eBherisheba. Ngokuba iGiligali liyakuthunjwa nokuthunjwa, neBhetele liyakuba yize. Verse 6. Funani uJehova niphile. Funa afikele indlu kaJosefa njengomlilo, udle kungekho ocimayo eBhetele. Verse 7. Nina enihlanakezele ukwahlulela kube ngumhlonyane, nilahle phansi ukulunga. Verse 8. Nimfune owenza isilimela nempambano, ophendula ithunzi lokufa libe ngukusa, ayenze imini ibe umnyama njengobusuku, obiza amanzi olwandle, awathululele ebusweni bomhlaba, nguJehova igama lakhe. Verse 9. Owenza ukuchitha kuba kunyazime phezu kwabanamandla, nencithakalo kuba yehlele izinqaba. Verse 10. Bayamzonda ofakazela ukulunga esangweni, okhuluma ubuqotho banengwa nguye. Verse 11.
Ngalokho ngokuba ninyathela abampofu, namukele kuye isipho samabele, noma nakha izindlu ngamatshe abaziweyo, aniyukuhlala kuzo, nokuba nitshala ezivini ezinhle, aniyukuphuza iwayini lazo.
Verse 12. Ngokuba ngiyazi ukuthi iziphambeko zenu ziningi, nokuthi izono zenu zinkulu, nina enicindezela abalungileyo, namukele umvuzo, nenichezukisa abampofu esangweni. Verse 13. Ngalokho ohlakaniphileyo uyakuthula ngaleso sikhathi, ngoba kuyisikhathi esibi lesi. Verse 14. Funani okuhle hayo kubi, ukuze niphile, abe nani uJehova uNkulunkulu Sebawuthi, kanjalo njengalokhu nisho. Verse 15. Zondani okubi, nithande okuhle, nimise ukwahlulela esangweni, mhlawumbe uJehova uNkulunkulu Sebawuthi uyakuba nomusa kuyo insali yakwaJosefa. Verse 16. Ngalokho usho kanje uJehova uNkulunkulu Sebawuthi inkosi uthi, ezigcawini zonke kuyakuba khona ukukhala, nakuzo zonke izidaladi bayakusho ukuthi, maye, maye, babize umlimi ukuba akhale, nabaziyo izililo ukuba balile. Verse 17. Nakuzo zonke izivini kuyakuba khona ukukhala, kuba ngiyakudlula phakathi kwakho, usho uJehova. Verse 18. Wo, kini nifisa usuku lukaJehova? Luyakunisiza ngani usuku lukaJehova? Lungubumnyama lusikho ukukhanya. Verse 19. Kunjengalokhu umuntu webalekela ingonyama, uhlangane naye ibhere, noma engena endlini encike ngesandla odongeni, alunywe inyoka. verse 20 lungubumnyama usulu kaJehova alisikho ukukhanya nesigaye gaye okungekho kuso ukukhazimula. Verse 21 ngiyayizonda ngiyayidelela imikhosi yenu angenameli imhlangano yenu. Verse 22
noma ninikela kimi ngeminikelo yenu yokushiswa kanye neminikelo yenu yempuphu angiyenameli futhi angibheki iminikelo yenu yokubonga yamathole akhuluphalisiweyo.
Verse 23 susa kimi umsindo wezihlabelelo zakho angiyukuzwa imvunge yezingubhu zakho. Verse 24 kepha kwahlulela makugobhoze njengamanzi nokulunga njengomfula onganqamukiyo. Verse 25 naletha kimi imhlatshelo nemnikelo yempuphu ehlane iminyaka engamashumi amane ninandlu ka-Israyeli na. Verse 26 seniyakuthwala usakuti inkosi yenu nokhewani inkanyezi kankulunkulu wenu izithombe zenu enizenzele zona. Verse 27 ngiyakunenza ukuba nithunjelwe ngaphesheya kweDamaseku usho Jehova ogama lakhe lingunkulunkulu Sebawuti. Amose 6 verse 1 wo kwabazinzileyo eSiyoni nabalondekile entabeni yaseSamariya abaqhamileyo besokuqala sezizwe efika kubo indlu yakwa-Israyeli. Verse 2
dlulelani ekalini nibone nisuke lapho niye eHamati elikhulu bese nehlela egadi lamaFilisti bahle kunale mbuso yini umkhawulo wabo mkhulu kunomkhawulo wenu na.
Verse 3 nina nidedisela kude usuku olubi kepha nisondezile isihlalo sobudlova. Verse 4 balele embhedeni yophondo lwendlovu bacambalala ezinkukhweni zabo badla amawundlu omhlambi namathole avela phakathi kwesibaya. Verse 5 bahaya ngomsindo wogubhu baziqambela izinto zokubethwa njengoDavide. Verse 6
baphuza imikhele ewayini bazigcoba ngamafutha amahle kepha abadabuki ngokuchithwa kukaJosefa.
Verse 7 ngalokho sebeyakuthunjwa phakathi kwabokuqala abathunjwayo kusuka ukuxokozela kwabacambalalayo. Verse 8 inkosi uJehova izifungile usho uJehova uNkulunkulu Sebawoti yathi ngiyanengwa ngokuzidla kukaJakobe ngizonda izindlu zakhe zamakhosi ngiyakukhaphela umuzi nokugcwala kwawo. Verse 9 kuyakuthi uma kusela amadoda ayishumi endlininye afe. Verse 10 lapho umngane womuntu emphakamisa kanye noshisayo ukuba bakhipha amathambo endlini abesesho kophakathi kwendlu impela ukuthi kusekhona muntu kuwe na, yena esephendula athi akusekho khona wothi thula ngokuba asinakuthinta igama likaJehova. Verse 11 ngokuba bhekani uJehova uyayaleza uyakushaya indlu enkulu ibe yizihlephu nendlu encane ibe yizingcezu. Verse 12 amahasha agijima emadwaleni kulinywa elwandle ngezinkabi na ngokuba liphendulile ukwahlulela kwaba yisihlungu nezithelo zokulunga zaba ngumhlonyane. Verse 13 nina nithokoza ngento engelutho nithi asizithathelanga izimpondo ngamandla ethu na. Verse 14 ngokuba bhekani ngiyakunivusela isizwe nina ndlu ka-Israyeli usho Jehova uNkulunkulu Sebawuti bayekunicindezela kusukela kuyeni eHamati kuze kube semfuleni wase-Araba. Amose 7 verse 1
inkosi uJehova yangibonisa kanje Bheka yayenza isikhonyane ekuqaleni kokumila kotshani bamuva. Bheka kwakungutshani bamuva emva kokusika kwenkosi.
Verse 2. Kwathi lapho sesidlile utshani bezwe, ngathi, Nkosi Jehova ke uthethelele, uJakobe uyakuma kanjani ngokuba mncane. Verse 3. UJehova wazisola ngalokhu, akukubakho usho uJehova. Verse 4. Yayisingibonisa kanje inkosi uJehova. Bheka inkosi uJehova yabiza ukulwa ngomlilo, wadla untwa olukhulu, wawusuya kudla futhi isabelo sikaJehova. Verse 5. Ngase ngithi inkosi Jehova, mawuyeke, uJakobe uyakuma kanjani ngokuba mncane. Verse 6. UJehova wasola ngalokhu akuyukubakho, isho inkosi uJehova. Verse 7. Wayesengibonisa kanje, bheka inkosi yayimngasogangeni olakhiwe ngentambo yomthofu wokumisa enentambo yomthofu wokumisa esandleni sakhe. Verse 8. UJehova wathi kimi, Amos, ubonani na? Ngathi intambo yomthofu wokumisa. Yayisithi inkosi, bhekani ngiyakubeka intambo yomthofu wokumisa phakathi kwabantu bami u-Israyeli, angisayukubadlula. Verse 9. Izindawo eziphakemeyo zika-Isaka ziyakuchithwa, nezindlu ezingcwele zakwa-Israyeli ziyakuqothulwa, ngivukele indlu kaJerobowami ngenkemba. Verse 10. U-Amasiya umphristi waseBhethele wayesethumela kuJerobowami inkosi yakwa-Israyeli wathi, U-Amos ukwenzele ugobe phakathi kwendlu yakwa-Israyeli, izwe alinakuthwala wonke amazwi akhe. Verse 11. Ngokuba u-Amos ushilo kanje, wathi, uJerobowami uyakufa ngenkemba, u-Israyeli athunjwe nokuthunjwa ezweni lakhe. Verse 12. U-Amasiya wayesethi ku-Amose, wena mboni hamba ubalekele ezweni lakwaJuda, udle khona isinkwa uprofete khona. Verse 13. Ungabe usaqhubeka kodwa kuprofeta eBhethele, ngokuba liyindlu engcwele yenkosi nendlu yombuso. Verse 14. Wayesephendula u-Amose wathi ku-Amasiya, angisiye umprofethi mina, nendodana umprofethi angisiyo, kepha ngangingumalusi, ngangitshala imithombe. Verse 15. Kepha uJehova wangisuthisa ekulandeleni umhlambi, uJehova wathi kimi, hamba uprofethe kubantu bami u-Israyeli. Verse 16.
Manje yiza izwi kaJehova lokuthi wena uthi, ungaprofethi ngo-Israyeli, ungaconsisi izwi lakho phezu kwendlu ka-Isaka.
Verse 17. Ngalokho, usho kanje uJehova uthi, umkakho uyakufeba emzini, namadodana akho namadodazi akho ayakuwa ngenkemba, nezwe liyakudatshulwa ngentambo, wena uyakufela ezweni elingcolileyo, u-Israyeli athunjwe nokuthunjwa ezweni lakhe. Amos 8 verse 1. Inkosi uJehova yayisingibonisa kanje, bheka nanto iqoma lezithelo zasehlobo. Verse 2. Yathi, Amos ubonani, ngathi iqoma lezithelo zasehlobo, wayesethi uJehova kimi, ukuphela sekufikile kubantu bami u-Israyeli, angisayikumdlula. Verse 3. Izihlabelelo zethempeli ziyakuba nguhewula ngalolo suku, isho inkosi uJehova. Izidumbu ziyakuba ziningi, zilahle ezindaweni zonke, thulani. Verse 4. Izwani lokhu nine nigwinya abampofu, nenichitha abaswelayo bezwe. Verse 5. Nithi kuyakudlula nini ukwethwasa kwenyanga ukuba sithengise ngamabele, nesabatha kuba sikhipho ukolweni senze iefa libe lincane, senze ishekeli libe likhulu, senze izilinganiso kuba zikhohlise. Verse 6. Ukuze sithenge abampofu ngesiliva nabaswelayo ngamabhanqa esicathulo, sithengise ngamahlunge kakolweni. Verse 7. UJehova ufungile ukuziqhenya kukaJakobe ngokuthi, impela ngiyukhohlwa kuze kube phakathi nesisodwa sezenzo zabo. Verse 8. Umhlaba uyukuqhaqhazela ngalokho, balile bonke abakhileyo kuwo na? Yebo, uyakukhukhumala wonke njengenayile, unyakaze ubuye ubohle njengomfula waseGibhithe. Verse 9. Kuyakuthi ngalolo suku, isho iNkosi uJehova, ngilishonise ilanga emini, ngenze ukuba kube mnyama emhlabeni emini ekhanyayo. Verse 10.
Ngiyakuphendula imikhosi yenu ibe ngokukhala, nezihlabelo zenu zonke zibe izililo, ngibeke izindwangu zamasaka ezinkalweni zonke, nobumpandla konke amakhanda, ngikwenze kube njengokulilela indodana eyodwa, ukuphela kwakho kube njengosuku olumunyu.
Verse 11. Bekani izinsuku ziyeza, isho iNkosi uJehova, lapho ngiyakuthuma indlala ezweni, kungabi indlala isinkwa, kungabi ngukomela amanzi, kepha kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova. Verse 12. Bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle, kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga, bahambahambe ukufuna izwi likaJehova, kepha abayulifumana. Verse 13. Ngalolo suku izintombi ezinhle nezinsizwa ziyakudangala ukoma. Verse 14. Abafunga icala seSamaria bathi, kuphila kukaNkulunkulu wakho Dani nokuthi kuphila kothandwe wakho Bherisheba bayakuwa bangabe besavuka. Amose 9 verse 1. Ngayibona inkosi imngase-altare yathi, shaya izihloko zezinsika ukuze imigulugulu izamazame, uzaphule phezu kwamakhanda abo bonke abaseyobabo, ngiyakubabulala ngenkemba, obaleka ukuba akayukubaleka, nophunyuka ukuba akayukuphunyuka. Verse 2. Noma befohla endaweni yabafileyo, isandla sami siyakubakhipha khona, noma bekhuphukela ezulwini, ngiyakubehlisa khona. Verse 3. Noma becasha esiqongweni saseKameli, ngiyakubafunisisa ngibakhiphe khona, nakuba befihlekile emehlweni ami phakathi kolwandle, ngiyakuyala inyoka ukuba iphume khona ibalume. Verse 4. Noma bekuthunjweni phambi kwezitha zabo, ngiyakubiza inkemba ukuba iphume khona ibabulale, ngibeka amehlo ami kubo, kube kubi kungabi kuhle. Verse 5. INkosi uNkulunkulu Sebaothi yiyo ethinta umhlaba uncibilike, bakhale bonke abakhileyo kuwe, uyakukhukhumala wonke njengenayile, ubuye ubohle njengomfula waseGibhithe. Verse 6. Yiyona ewakhayo amakamelo ayo aphezulu ezulwini, isekele igobela lawo emhlabeni, yiyona ewabiza amanzi olwandle, iwathululele ebusweni bomhlaba, nguJehova igama layo. Verse 7. Ani njengabantwana bakwaKushe kimi, nina bantwana bakwa-Israyeli na, usho Jehova. Angikhuphulanga u-Israyeli ezweni laseGibhithe, namaFilisti eKafitori, nama-Aramu eKhiri na? Verse 8. Bekana mehle enkosi uJehova kuwo umbuso onayo, ngiyakuchitha ebusweni bomhlaba, ngingachithi nokho ngokupheleleyo indlu kaJakobe, usho uJehova. Verse 9. Ngoba bheka ngiyakuyaleza, ngizulazulise indlu yakwa-Israyeli phakathi kwabo bonke abezizwe, njengalokhu kuhlungwa ngesihlungo, kepha kuyukwela nembewu eyodwa emhlabathini. Verse 10.
Zonke izoni zabantu bami ziyakufa ngenkemba. Zona ezithi okubi akuyukusondela kithina kusehlele.
Verse 11. Ngalolo sungu ngiyakumisa idokodo lika Davide eliwileyo, ngivale imfantu yalo, ngiyakumisa izihlephu zalo, ngilakhe njengasezinsukwini zasendulo. Verse 12. Ukuze badle ifa lentsali yakwa-Idomi, nelezizwe zonke zabizwa ngegama lami, usho uJehova okwenza lokhu. Verse 13. Bekani izinsuku ziyeza, usho uJehova, lapho limaya kufica ovunayo, nonyathela izithelo zomvini ohlwanyela imbewu, izintaba ziyakuconsa iwayini, amagquma wonke ancibilike. Verse 14. Ngiyakubuyisa ukuthunjwa kwabantu bami Israyeli, bakhe imizi echithekileyo, bahlale kuyo. Bayakutshala izivini, baphuze iwayini lazo. Bayakwenza nezivande, badle izithelo zazo. Verse 15.
Ngiyakubatshala ezweni labo, bangabe sasishulwa ezweni labo, engibanika lona, usho uJehova, uNkulunkulu wakho.